andithandi ukulwa, ndifuna uxolo nokuthula. Khuluma uma ndenze kakuhle uzondiluza, uloko sihla wenyuka ndiyahamba, ndikhathele nguwe soloko ndinawe, ndikhali mihla nezolo uyakhathaza, uhambo buye nengqolo soloko ndinawe, ndikhali mihla nezolo uyandikhwaza, uthetha ngatha nangqondo.
Music at gospeljingle.com.